kubuka lapha mtete futhi baphuma igazi njengami bayazi ukuthi ngivela ngibasabi ngale style nyana basiphethe angeke kubuka lapha mtete Nicholas, Nirokas, Mpete wonka makalas, wala maskopas, Nipuma, Etufas, I'm the choppy, they discuss, kula makokas, Mina, Mushuga, Sugar love, wale panchula, Bambiza mahuru mecha, Bule kwetum so shalangi, sofa disa, Abangazi guti mwagabani, Abangazi guti mpubabi, Ngale style nyana bas pete, Ange kupuga la pampete, Kuti mapumikas, njengami, Bayazi guti mwelang basabi, Njengo Fidel Castro Kune ndote mvagwa le Mikey Izo shala veli le ngani Ngoba yona vela kogi sketi Angegi kote kutipume gasi Angege yoni shalinge na mali Ngoba yoni shalinige leso ndweli Ia lisa ketu pefeni Istatili polasi ya semzili Futi, iyo pambili nge fashioni Futi, ipusha lendo nge peshili Angege yoni shalinge na mali Ngoba yoni shalinige leso ndweli Abangazi kuti mwagabani Abangazi kuti mpubabi Ngale style nyana basiphethe Angeke kubuka lapha mtete Futhi baphuma igazi njengami Bayazi kuti ngivela ngibasabi Ngale style nyana basiphethe Angeke kubuka lapha mtete Kunjenje njena kwethu bani Kwethu bani Kwethu bani Kwethu bani Njenje njena kwethu bani 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 Kweth